fresh off here. Ani goba kurbiyo, ashaq kadeen. Ani goba kurbiyo, kurbiyo, ashaq kadeen. Waka somare. Kala arsa she Adigan kashiyo Lapta kugu haya Kaman filayin kala arsa she Kala arsa she Oran ka go wixii aan ku baday ku soo noqday adiguna ka do ku dayo haween hays oran ka go wixii aan ku baday Thank you. adna kergare keli hauga tegin aflanas ku digan kama marato wa ku jeceshahay adna kergare keli hauga tegin oran ka go wixii aan ku baday ku soo noqday adiguna ka do ku dayo haween hays oran ka go wixii aan ku baday
rabay aad kibirsanay digi kal hore markii aan ku rabay rabay aad kibirsanay karka aashiqii goormu ku helay karka aashiqii aashiqii goormu ku helay ma aamine absi kaydaba yaleyo dibki aan ka baday adiguna ka dhereeg ku dambe hadaba absi kaydaba baday adiguna ka dhereeg ku dambe hadaba aashiqi kufyo intu kala jabu kee waaye inaan kula kabana ka diiday aashiqi kufyo intu kala jabu ina kula kabana ka diiday aashiqi kufyo